no kuwaniriza tuzadde kasukali mama wesini tofe maluma ndowoza yati okuntisa ntyo kuba mukazi kintu kyattamu twawummula twabana kika sakwa bulumi omwoluberera kati nkuze nkirabye kuba bingi byempise mu birabye kuba obubeera olusulirira kifuba nowanika nolowooza ntago masanyu otandika na bulumi buli mwezi kyatte kakiraga nti okuze olagasajja gakankwensonyi ogayitako gayiika ndusu basadde bwabwe baba bamululu olaba ku makya kusibako ng'okuyogenda mu bufumbo abakazi tugumira bingi
Kisira